Program me at this week, what got a grand and cool port of range.
Exclusive from Dandian Music 24.5.
It's King Nachi on the beat.
Get Quaver. We saw in and you walk on the covet poor. We saw in and you walk on the covet. We saw in and you walk on the covet. We saw in and you walk on the covet. We saw in and you walk on the covet. We saw in and we saw in and we saw in and cause that thing that care over thing and that you went so.
We saw in a new work with a covet puba. We saw in a new one a coquat that you will see. We saw in a new work to pick a jab a coquat that thing that care over thing and that you went so. We saw in and we saw in and we saw in and cause that thing that care over thing and that you went so.
We saw in and we saw in and we saw in and cause
Beda bono fuwa fuma muota Naka fupuwa mudi iwe takashota Mudi fewa wambona mofe tisota Kwa taota widanga kushiri lepota Defo kumono mtu wa kutumpika Dumano toweo ni nani wa kutumpika Kusalula nobo shiringene na boe mwana wa mpamba Vika five mulu kovo Umutu fwayo kumona ni wiso Lewa lenga ube ule na iwe ni wiso Ganari wiso gata umbwene shamo Kwa tufu kwa toma na wabasodi shamo.
Fika mbaba mutala kwa sinani mwevele pona pakubala nineka mfulume ndiala mwilambala nganali wisonga wali chenjela akashkana kafika pala pembela wisoni nani waku kushefisela ala uichindike kutina kupontela nalipatala ukunjingirila babujuta baleka ukunjingirila nimuli washa mfumu na shintirila teja kwesho kuponte ngana pirila
wisoni nani. Very comfortable, get your phone with your Roshi. Shako Breme, era Burema Wako, Shavare Kokuro, Manage Puba. Kashwa Misango Shako Mabokosi, Monokatuki Shavako Shakulisi. Fala Wala Tulangi Shoto Mabokosi. Why Kuala Fido Monekere Nishi? Who's your father? Ushwari mwana wando, who's your mother? Nolori mbiwa kutumave, put some respect is a nechameve.
Ushwari nani wakule koveshi buba. Ushwari nani wale kukwate chuveleshi. Ushwari nani wakutupika njeba koko state. Sindeke ube finger na di wiso. Ushwari nani? Ushwari nani? Ushwari nani koko state. Sindeke ube finger na di wiso.
KMB Music 24.com. Records.